Swara fast, wangushisha, mo, ridira ka mogho re nyakang.